RJ, the DJ, all day, baby.
I want to say, Bajaji twende likwidi eti anadanga kamdangia babako
nawe kadange
eti anajiuza nawe kauze ya kwako
jamani pambe acha show.
Mama yake
yesa yesa yesa
si wanapenda kubeba.